ekhakazilele kwagijima egazi emthanjeni yami nginganele ndakwamalo yakho ngajuluka ngaba inhlama ngoba mamuso qhakazile muhlekazi wemvelo
Thank you.